kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanara amma jalqaba akkanaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hankatumura saganta kenya takkanwolin turtan isnafera am gara qopitanu tichen sudan kibarra danga etiopia capsudan hidattonni gosamurille Halella gambela ke satra watani namota kudan ajjesu sani motumma nanicha ifsejra saidamto jalqabator bani kannu ergite ke sati
dattoni go samurle kan kaums isani nanno sudan kibba bulchin sa great people ke sate danga etiopia cheu nanno gambela godina noyer anawata ke sate halella walda amanto to warra wangila makane yesu sirratra watani ro yeroduma walfakkatati ana godinicha kambra makoye jidamtu gandabil ke ke sate halella rawata mira jechun motumma nanno gambela ifom sejra akati anan hoggana biro negenya nanno gambela utawu ukoddiranitti halella kun camsa kudalam barakuma lama kudashanit galgalat maman nanno saat sadit yero fakkatat ana lela makiset rawata mirajechun hala jirusib sanirum
kistato ya mata nabere yetefetero be nuerjon ulet waradawoch nayroch
tenkun karawata me galgalada godina nuer ana lela makisetti rakkonkun kanumame tokofa ana wantawa lamafanmo ana makoy bakke walla mankanatti yero fakkatat halkani dettoni murle isenani kana lilla kan rawatan ana watawatti mana amanta walda worre wangela makane yesus kesatti amantoni yero kadana raturan halellan kan rawatame kanani si namoni diddamata an midamani jiru namoni sagal battalatti lubbun darbe namoni kullama momadaniru ana me koittammo namala maratti midan kakkabera namni tokko yero duma sanatti lubbun darbe waluma galatti halella gurinano yerittu mameni namoni kudandu aniru namoni kuda tokko ammo midda ciman ragagabe hospitalatti yala majuru
danga hidattoni sudan kibarra gara etiopia tichan ballawante ef halilla wal fakkatanna no brot akirra watamni fsa katta insafum noni negenya motuma bobba famani rus jedan kondalikun
enel makalbas ye federal police madawenya police na makalakiam
bakke wana lillan kun itrawata mitti gama motuma tini humnoni negenya motuma rayet sabiya polisi federala polisi lefi milisha walingande suni kamule lilla kan rawatan hidattota gosamurle kan ratti tarkampi fudachuf sakattains e galamera
hidattoni gosamurle danga sudan kibarra gara etiopia cheun nanno gambella talella rawachun iyero jalqabatif miti kana furmani samali jechun kan gafataman obotawun enna debsan
ያው ባለፈው በየካቲት ወር ወደ የካቲት 23 አካባቢ ጆዋይደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳደሪዎች ጋር ተወያይተናል።
ጃጉራንደላ ጋፍር ደሚ ሰዲ በረኩማለ ማፍቁደሽንቲ ከረጁባቲ ማሉን ቡልጅቶተ ቡልጅንስ ግሬት ፒቦር ወሊመረን ነጅራ ራኮንኩን ፍርማታ ዋራዋ ካርገቱ ለሞን ኩነን ዳንጋጨ ኒዱፉ የሮዱ ፋነሊላ ዋሰረትራዋቱ ወሪ ወፈቱ ሳሚጨ ገርገራ ዳይማኑ ካምሶፊ የኮታ አደዳራዋቱ ከናፍ ኩና አበቹ ቀባጅቱን ወሊ መሪታ ስኔራ አመስ ማሪንሱን ትፉፌራ ጋሩ ጋሬን ኩኒ የሮይን ቤካም ነፊ ሂያደም ነቲ ዳንጋጬ ሐሌላራ ወቻጅራ ከናፍ ገሙሙቱ ማጋምቤላቲን ነገኘ ጅራቱ ታቲክሱ ዳፊ ቃሙሌ ነገኘ ቡባስ ነጅራ አመስ ኩንጭመይ ትፉፋ ጋሙ ቡልቺን ሰክሬሲ ወሊኒ ወልዱቢንጅሩ ይትፉፌ ፉርማን ዋራዋን አከዱፉፍ ኒውጀታማ
ቦታው አከጀረኒት አጥቶን ኩን ሚዳ ደበለታ አከንጌስ ስኔፍ ሐዋስናን ኖሰና ሚልሻናን ቻውሊን ተውዳን ናኖሳ ሲአይናን ቲክሱ ቀባጅቹና ማኒሮ ነሞት ሐሊላ ከራውተመን ሆርዶፉንስ እትፉፌራ ጀራን ቲአናን ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ቦተንኬ ጆክ ደበለቴ ቆንዳልቶዲናን ቻ ጎዲን ኑየር አና ወታዋፊ መቁዬ ዳወቹን ኩታሊ ሐዋሳ ሐሊላ ከና ሚዳማኒ ጅጅቤ ሰኒሩ ጀቹን ኦቦታውን ይብሰኒ ጅሮም ከባሰ ገሊያ አሜካቲብ ፀሃይዳምጦ ምንፍኔራ
ሆንጌ ganna sadif turen barattonni barnota sani addan kutan kumalamaf basaddeti ol ammas gana mana barnota takka hindebine wajir godina borona ipsejira galmo dawittu gabase
Dumaguran ala kase boronet robiro beke magarisus ibanongi gannasadi wan salpata tisikajiru infakkatu. Taatenke suma adi negdegurini cha akka lafisekuni gamabarnu taatin le ibaban lafidu wajirabarnu taa gurina borna bekse jira. Obutas fayol da Mikael itigafatama wajirabarnu taa gurina borna ti.
Kaga yisadi gannila mawake romne. Rakona mata wasa godin borana qabate ture sabab kanirran kakae manneen barnoota keessatti rakona arcaati mudate jira bishaan dhugaati manneen barnoota keessatti baaye rakoo ture kunkur rakwa mata manneen barnoota keessa turani semester tokko fagubat baaye jollen nur arcaate turte gara kumtorba fidibisaddeeti egi suniyati annoyen barnota farifati akidiatu tolfame jollekum torba dib saddeti keesati sabab addadatini sabab dukuba bela fuda feru mafi jollekum la mafi dib saddeti fjatami sagal qofatti alattafe percenti dan 2% lam tuqa tokechu kanun dumam barum sadde biyani baracha jirani algari namma itide mama jirechu
baratoni salleonge darbe kun baye ulfata ture jedu barata lake mulufi shamarre dakki banti baratota kuta kur lamati
bise kara skula yuhe sabratan bade nami bar skula ke sinjuru alonge suni walqabatechu bise sun cuba yuna mi bise skul gese asun tamarin yerole jala demte barum sille jala dema al suninimmo akamale mi damne agdan denimmo barusmale wan bramar ronqamne fe hesum tenne tumcini nacha la masadia gabubula nami agdan da tumalofa barata kbarata le fulol benna walum yamne nami guyatok wan nyat qab wali henna awan du qab wali henna walum yirkiza ra walgenne
guddaru rat dibba fet mani fenani nulleni mati henna nu barti son tayfi o mati ni orin qamtay wan baranun le guddon qammu barachu fille fakenya fambati no mati ankira katani class ke tete barachu fille nakmale stulfata hanafu baye mi dano rafide unge
dubre dakkin uralle baratu kuta kuta tokkoti
namene dunka tamare disani len jira mane nane mati rakacha dande ta sitin barat achi orin obbo jira ati mati anke sun dandamati su fecha namone dun tamare disani achi de mane jira
baratoni worri badi yara magala du fani krefatani jiratan darbes worri hostele kes jiratan le hankena de gersa qabna ajedu worri kuta kura lama fasi kopi kor mata galle sababu muhonge kana ta isu bu dubbatu
egi mo bokan ko robe bokaleni ego rin karayo bay wan nami nyaati dibina ma robo bishar roba embo lafti qabanan bishar la fin jirani hanafe mo nami amma antandi ko ingoma egi waga robe ko qopa wan sinema la qara wonni qopiyara ni yunjirto jaati ko dokte takana etu akwa wadu bifto tulle mata kan ke duyo asinjuru anonge han nami sibrat dubbata wan kan ke jirta akamale di bana rangai
barsisa daniel anno barsisa manabrum sasar kala mafa kuma alaja taniali tannoti
tutorial ni jollam kuta kunai laman baram fudachu fujatu kanati tutorialen akkadat kan qofaneti nami fedi barsisu qabu jijirama jolle kana kan qabu alalle biro ke kajiru akabba alangalle tanan nami be tayade dansa jolle kanati jolle kan takisi su fiadu ufella girmate barsisu jirujirechu barsisa le bir darbechu barsisoti university len akum kan dufani asi barsisu jira maafi borga nami sansi mata worwan ta yefi jalat midafata
obwa ko kuradi o gana manbar notichallen gargar sitikatu si baratoni kun qapti gari rejru wujedu
averaging nami jalqab bayle jollem futa kudani lamat averagei sagaltam jagu bayirechu seru mamadalani halu mamma kan rako ke jiruti systemi hara school management information systemi kana faydamne akasitilalla hal gari ubaje onge khaysa dojiratu baratan tokwak sadi ba sagaltama ol videchun kuta kudani lama tay percenti sagaltami ja kafid jirechun wambaye lamatin carra namatu moytun abdi guddo kamna
obutus fayol da Mikael ogana wajira barnota kan gudina borna motumma naga dande yana masi hongen boda dablena mumawalin tawdani mannen barnota de garajira ajedo
inni tokofani arcaati mannen barnota kan tikke sufinyat de isuda mannen barnota gudin borana ke jiran dibba furi fi sadde tami sadika turani ibito kof kudani tokko WFB midaye sagantanya ta dunyati midan di saana taltalle ana ya billo fi anamiyo ka hana mumam barum sadiba sadif torba motumma diisa garabiro barnota tini bejetira madame jal basim baye yuneni gadati ni midan diate baratoti midan nyata nijirani
obutus fine manen barnota hankena bishani qabani fisi karawa jira bishani tumsidi acha jirachu erani ammatte hosteloni kudin chekes jiran umna saniti welcome baratota kesu mesa jira wanta anefi egerojin hostel baratota baballisu ittifufa jirani jiran gabas sagale america galmo dait borana ya bellora
Baraba jata barakuma lamaf kut afur kesa institutin abagar Ethiopia manneen jireenya seeraan alaa diigaman jiraachuu komeen isa dhaqqabuusaa ibsee jira sahay daamtoo kanarratti torbee gabaasanu ergite qabdi kuno
Ibba bulchiinsa qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin ummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni abagaar ummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayireektarri olaanaa dhaabbatichaa Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseeraa jiran. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani.
Shaggar katamaa astadaadaruun baliyyu huneetaa inniwunnaa kan 100,000 balaayi zeegocha bittaa.
Kan magaalaa Shaggar haala adda ta'een haa ilaallu namoonni 100,000 ol komii dhiyeessataniiru isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira kan hin diigamnes ni jira. Fuulduratti hin diigame jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannawaa galaan akkasumas jiraattonni buraayyuu gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru. Komii walii galaan dhiyaatan keessaa gara 100,000 diigumsa manaa wal qabata. 30,000 wal kan ta'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan wal qabatudha. Akka walii galaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo ji'oottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti fufee akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goksaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa garummataa naqaqqabeera jechuun ibsa. Bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaara kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee kan jiru kana kufaa kun akkamitti adeemamee maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana dhufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenyaa waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamamuun raawwatamdee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetamee maaliif hojjetamee eenyutu hojjetee waan jedhu kana ragaa guutuu ta'ee nu qulqulleessee nu biraas fudhateeti waan akkanaa kana. Kan ibsuu qabu gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaadhamuu dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhagee iyyataa sunuu eenyunni dhuguma warra mandirraa dhiigame immoo nama biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamoo jiraatu waan jiru kun mataa isaatti qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa wajjin dhagaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaar ummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayireektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameedha adda ta'uu dubbata.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን
ኢሳነ ከምን ጀረንቲ በረኩመ ለማፍሰኒ አሲ ከንጅሩ ሰራና ለዋንተ ፊ ንዲግናደ ቀብዬ በረኩመ ለማፍሰኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከኔ ስናፍ ያደ ጅሩ ንፍከነኒ ጅሩ አጾ መለ ለሚለምን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመ ለማፍሰኒ እንዱራ ኢጃረተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዴም ሰከነ ከሰቲ ረኮኖ ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዶክተስቴሲ በረኩመ ለማፍሰን አሲቲ ከን ኢጃረመ ሐራወጋ ኩደንተየራ ኤጋ ቀብኛ ወጋ ኩረኒ ኢትዮረቲ ሐልከንቶ ኮንዲጉን ምርገየራ ሞቱ ማስተይ ከነ ሞማቲ እጀኖ ጅብን ቀምኑ እጀኖን ቡልቺሳ ማጋላ ገሩ isa kanada
obbo Guksaan dhaabbanni abbaa gaar ummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gamtokkeedha jedhan
iyyatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadha mosoo jedhamee wanti gaafatamne jiru egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti dhiyaatanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessinee hin jiru adeemsa tarkaanfitti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirri gamoo sirrii miti kan jiru qulqulleessu ragaa sun sirrii hoggaa ta'e gara seeratitti akka dhufu gochuudha. Ragaa sun sirrii akkana hoggaan taane erga beeksiftee mariisiftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kennamee fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu oopshiniin jedhamu kennamee fi jira. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ogummaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfii irratti fudhatame filannoowwan kun nuuf kennamee fi kaafachuudhaaf qaama heeyyamamaa hin taane irratti bulchiinsi magaalaa ofiitti darbee kan tarkaanfii fudhate jechaadha.
lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddisiraa jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegoch ndemoon matan biitaachawun maafkas kamaafkasaachin bafit min min ammaaraach martiyochin wasdaan ka zeegochu gaar bagee wiyitaal tadarraga.
Namoonni kunneen lammiilee biyyatti hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maali waanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba. Gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroo itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Oksaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennani.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa san jajjabeessitee bakka biraan immoo filannoodhaan kennuufii qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waa loojikaal kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessii namni biraatis garasitti akkasiin haala mijeessu jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu iddoo mana jireenyaa bu'uura seera bulchiisa magaalaa sanidha. Akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni ijaarratu mijeessu dhiyeessu dirqama qaba. Lammiin immoo kan argachuudhaaf bu'uura seeratti mirga qaba.
Magaalota gurguddoo biroo keessattis sababa ijaarsa seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedha kan jedhan Dr. Ndaaleen sababa rakkoo kanaa immoo fedhiin mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin wal qabata jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaaf furmaata kennuu qabaa jedhan. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggariitti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Goksaa Dajanee gama isaaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafa irratti hirmaatan namoota 400 ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 hamma caamsaa 20 bara 2023 Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan isaanii kun haala gaanfa Afrikaa keessaa yeroo ammaan wal qabate hiika siyaasaaf dippiloomaasii qabaa laata ka jedhu irratti mitikuu faqaadu hayyoota lama haasofsiisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaaf dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa obbo Mangistuu Asaffaa ogeessaaf xiinxalaa siyaasaa walitti bu'insaaf nageenya Itiyoophiyaa irraa haasofsiiseera.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023 Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan Pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi. Haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan Pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti. Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirree wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaa fi humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaan Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itiyoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'insaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma Pirezidaant Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiis Kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
ወራነ ካባ ኢትዮጵያ ቲቱሬን ኤርትራን ከለቲን ህርማና ታይሳ ቱሩን ኮሚ ረትካአ ቱሬዳ ዳወናን አማ ፕሬዝዳንት ቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ቻይና ቲታይሰን ኢትዮጵያ ረትቂ ባቃባታ ጀደመኒ ካንጋፈተመን ዶክተር ኢታናን አከስጀቹን ደብሱ
ኤርትራን አካታ ኢቲ ሎሊ ትግራይ ኩን ጉዱን ፈማጅሩ ረት ገመቹ ወከሴንን ቀን ኢፋ ኢፋ ገሩ ኤርትራ ድዋ ቀበቴ ናኖ ሰነቲ ቶቾኡኒ ቻይና ራስ ባይ ወንተፉል ለኢንተ ቀባቱ ሚትሽ ሰናፊ ኢትዮጵያ አውጅኒን ሀሪሮ ቻይናን ቀብዱስ ሙርተይዛራ አናኒ ዋኢን ሀሪሮ ቻይና ቡሃሪሮ ኤርትራን ኢትዮጵያ አውጅኒን ቀብዱ ዋን ኢሳኒ ያደሴ ረትዱበተነት ፈካተ ቻይናን ኤርትራ አውጅኒን ሰበቢንዛ ኢሳን ኢንቨስትመንት ጉዳ አቀቡ ኢትዮጵያ ተይዛዲ አኩመንቲን የኤ ገላነ ዲማቲቲ ጋር አፍሪካ ከስታቲ ኢመጉድ ጉዳ አቀቡ ደንደለ አቀቡ ከናፍ ነገኝ እቱ ኢሳን በርባጭ ዋይ ዴሞክራሲ ምት ለቀበ ዋይ ዴሞክራሲ ምት ዋይ ምርገነ መማት ምት ነገኝ ገሩ ጅራቹ ቱ ረጅራት ኢተሰነ ረት ያዳኒ ኢታያሲ ንሲ ጀባቱ ሀምህመናን ስረት ቁፋጅሩ ቱኑ ጅሩ ኦማስትን ፍዱ ገሩሞ ሀሪሮ ኢትዮጵያ አወጅኒን ጅሩ ነው ያደስቴራ ጀኒ ዋወጅኒን ሀሳ አንሂም ፈካታ አካታ ኢት ፕሬዝዳንቲን ቻይና ድበተራ
ጋንፊ አፍሪካ የሮ አማ ሃለ ሱዳን ከሰጅሩ ደበለቴ ከን ወራኒ ፊጄ ቁምሶን ከሰት ከሱሜ ፈመን ፈዲቢዮ ተጉደተኒ ከነና ከቻይና አፍሪካንም ብሮ ዱዱ በጅራቹን ሂማሙላ ሲማናን አማ ቻይናት ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ አፍታሲ ፈመኩን ሃለ ሲያሳ ጋንፋ አፍሪካ ረቲ ዲባ አከሚቀባታ ይሰጀዱፍ ኦቡ መንግስቱን ሃለታኑ ንብሱ
ናኑን ኩሊ ወልድርግሙ ቢዮተ ጉርጉዶ ከነና ከአሜሪካ ከነና ከራሽያ ከነና ከገምታ አውሮፓ ከሱመስ ሞ ቻይና አመይሮ አማ ከነሞ ከነና ከሂንዲ ቢያ ከተርኪ ኢራን ካታር ወርገስ ስቴት ማን ከነና ከሳውዲ አረቢያ ፊ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፋሞ ናኖ ሳንቶ አቹ በርባደ ዋንቴ ወልድርግሙን ሁም ቢዮታ ሁምናኦ ከነግዱት ግግፈሙስ አለ ሲያሰናኖ ከናትን ወልቀበቴ ይሮ ሁንዱማ አከጭነት ግግፈጅራ ይሮ አማ ከነሶላለ ቢዮኒ አሜሪካ ሰይ ቻይናን ራሽያን አከሱመት ሞ ቢዮኒ ናኖ ሚድል ኢስት ከነጠገመን ኩሁንዱምቱ ናኖ ከነቱ ቷና ገራገራጆቹ ገርባደኒ ሀሪሮ ሲያሳ ቢዮተናኖ ጋፍ አፍሪካ ከነፋና ኡመቹ ገርባደኒ
ዶክተር ኢታና ሀብቴ ገመሳኒን ሲያስኒ ጋንፍ አፍሪካ ከሶ ኢሳትረኮ ቀቡን ቃሞ ተአላ ኦፊት ያፌራ ጀሉ
ጋፍ አፍሪካ ኤርጋ ለፈ ኢቲ ሎሊ አዴም ሲተሙ ተኤ ባይ ኢቡ ቡሌር አመበርኩኔ ወንዳ አጫሌረ ሎሊ ናኖ ተነጅሩ ኢቱ አዳኒም ጭቴን አዴሙ ተኤርጋ ከኤት ገላኒ ዲማኒ ጂኦግራፊ ሳዮ ኢላልቴ ገማ ካባቲኒ ሜዲትራኒያን ጂን ስዊዝ ካናል አወልቀበቴ ሜዲትራኒያን ትደቀይ ሲባሳ ገማ ኪበባሃቲኒ ሞደቀይቱ ካንገር በኢንዲያ ትደቀይቱ ሲባሳ ካናቲ ናቶኮ ናኑ ሰነቲ ደደለ አዱኛ 3 ዶላር ትሪሊዮን ቶኮ ኦልተቁቱ አችረ ነገደማ ካራሰነር ለማፋ ቀበኝ ህዱቱ ናኑ ሰነጅራ ሶ ቀበኝ ሰነ አርገቹ ጣፊስ ደደለ ከነከ ይሰትርማቹ ጣፍ ቢዮተ አፍሪካ ኢንፍሉዌንስ ጎቹላ ፊባራንገ ኡዳዚ ናኖ ተነት ወልደር ጎሙት ረጅራታ ሆኑን ኩ ዋይ ሱዳን ክባ ዮላልቴ ዋይ ኤርትራ ሲዮፍጠቴ ዋይ ኢትዮጵያ ሲዮላልቴ ሶማሊያ ረኮን ባይ ኤንዛ ካንኬሶ ቲገሩ ሁኑን ቢያ አላቁኒ ረኮ ኬሶ ከነፈየ ደመኒት ካሊሳን ወልደር ጎማ
ከሱሞን ኬኛ ዶክተር ኢታና አፕቴፊ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ጉዳ ገለቶማ ኮፒ ቼክ እንደሰ ከንዲየሰ አን ምትኩ ፍቃዱቲ
ሆንጌ ገነ ሰዲ ቦረነ ሙደቴን ሆሪን መና ቢሊዮነ ሰዲ ኡል ሙሳኒ ዋጅር ቆና ጉድንቻ በክሴጅራ ከነረት ገልሞ ዳዊት ገባሰኖ ይርገቀባ
አዴ ለማጀልዴሳ ጅራቶናና ዱብሉ ገንደባዲ ያላፍቶ ኢጆሌሽን ቀብዲ ወረሆንገን ሀርከ ቁላ ተምብሰከይሳዩ
ይርሰክ ያለና ደንሳ ዲቃፍ ኑማኒሳዲ አዶዳባሬ ቢያታቴ ሎን ሻንታማዱሪ ሞናም ቦባ ሎን ሻንታማሱናም ዋቲን ቶክኑቲናን ጉቱንቃም ኑማሳዲ ኑማሳኑሳዲ ማናርቴናቲናፉር ilmaan teen gara saddeeti anuti yagshan tamasaanuti yashan nama ganga kana adonni watae lubbuun fulanun qabtu dandeenye aloon qabnu wanni waa waaqaan nu gale.
Aab garbicha liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
An loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bitaa baankii baafaddeen fite loon kaalleen naan ba'an inarra dhumatani am loon 182 qaba. Lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira. Hoolaa 150 hoolaa 7 jira. Kan akka mataa kiyyaatti akkasiin na miidhe akka mataa kiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tuumata laftanaatti ka tokkollee hin qabne tirguudda. Abbaan warraa ka gandilaaftoo gara 600 dhibbi jechuun abbaan warraa ka ganda kana gara 600 nam 600 suni nami loon tokkoof lama qabu. Nam diddama ngabu.
Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa horii gaanfaan beekamoodha. Garuu hongeen ganna sadan darban loonii fi horii kan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuu nafanidha. Dr. Kaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati.
Rooba shanan hin argamin dhabameen margi dhabame bishaan dhabame du'u danda'e horii garmilee sadii tuqaa sadiiti godin kan akka du'uu danda'e horiin gara 46% godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun so kun yoo laalle dhibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Akka godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata. Duudhaan godin kanaalleen akkasii deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo laallu ammoo uummati huniin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirgaa salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin namirraa du'u jenneetiin akka hongee sasalphaan maan dura laallu osoo hin ta'inu namni baay'een horii guutuu yiikatee jira jechuudha. Kan jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee namni jedhamu baay'ate ishee godin kanatti namni gara 68 horii qabantoota dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jiran.
Maallicha Daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa Dubluqi buna darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata.
Parsentii yoo deebiinu loo yanuu wafeenu parsentii 20 gaana. Xiqqaatee aanaan kennu kuni aanaa kireefu kaasee qabeenya beeyladaatiin akka godinaatti adda duree keessatti herregamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon garkum 150 olii qabnu turre amma loon garkum 20 caalleetti aanaa kan argama loon kun 34 fiigiratiifillee garkum 34 wayita kanatti raga qabnu kanatti argama. Ikonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirra jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taatee fi aadaa isaallee duudha hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa geggeessee akkasitti yaada.
Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egaree jiruu keenyaaf yaaddoo qabnaa jedhu. Bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'usi aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirkutti kan jiru ta'us duutii horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayalee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu. Dr. Kaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa Booranaa namoota kanaaf falladhaa jirraa jedhu.
Nam loon dhibba irra du'an har'um loon dhibba sii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo waanti qoowwee bakka buusuuf hin dirqama waan ta'eef mootummaallee waanti walaasaa jirru karoori uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduufi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha. Isaa alatti ammoo nu hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko horii shan yoo qabaate nama tootaalii qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nama qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee fallatti suniin deemaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisim keessum messe antu jube horati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.